kutoka kwa mtoto smartoka Black Dot.
Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki bu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Kwa manane mbona simu ziliita bele mwenzako boyfriend kabadilika, sema neno labda mimi nitafarijika. Futa machozi hata ili litapita, ukitembea jiandae kuna kujikwa, naweka chaji tukutane kukikucha. Urafiki tukavuruga vuruga 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 vishawishi vikatu vuruga 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 vuruga. Mazoea katu vuruga, 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 vuruga. Ulivyo mtamu kani vuruga, 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 vuruga.
We unalia, mapenzi finito.
Pele kesho, pele kesho, pele kesho, pele kesho, mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever.
Tabia ulizosema unazichukia, yeah, yeah, yeah. Wivu ulisema unachukia, yeah, yeah, yeah.
Kwenye mapenzi tusingezama bu, tungekuwa wana usingejenga wetu. Zawadi zako nazitazama tu, na misitani wako ona na mister tu.
Number may block, WhatsApp many block, Twitter many block, Insta many unfollow.
Mengi tulifanya baby. Mapenzi finito.
Pelekesho, 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 mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Marafiki bu, bora tungebaki marafiki tu, forever, 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 forever.